Bang Bonani Basilwane. Damalami. In good shirts, if I haven't met you. And you've joined us in our final week in the book of Philippians.
Uthike usangana nathi noma ufika namhlanje sisevikini lethu lokugcina encwadini yabaseFiliphi.
And this passage is on giving.
Lesi sahluko sanamhlanje simaqondana nomnikelo.
So this sermon is going to be on giving.
Le ntshumayelo ke nayo futhi ngokunjalo izoba maqondana nomnikelo.
Because that's what we do in this church. Whatever comes up in the next passage, we preach it.
Ngoba iloko sikwenza kuleli banza ukuthi leyo ncwadi esuke ilandela iyona esayishumayele ngayo.
John Wesley once wrote, "The last part of a person to be converted is their wallet."
Lo mbhali ke wencwadi yasemshilo uJohn Wesley wakwabhala ukuthi ingxenye yokugcina yomuntu esindiswayo kuba iphakethe lakhe noma isikhwama sakhe semali.
The love that human beings have for money is wired deep inside us.
Uthando abantu abanalo ngemali lujulile kakhulu enhlizweni zabo.
The idea that the money I have is mine is very ingrained in our thinking.
Lo mqondo wokuthi imali endinayo eyami umqondo ojule kakhulu engqondweni yethu lo.
So for many Christians, it's the last part of their lives that they place under the lordship of Jesus.
Abazalwane ke abaningi kuba ingxenye yokugcina le ukuthi basizakale endabeni yomnikelo, into yokugcina le abakwazi ukuyenza emveni kokunikela ngezinto eziningi ngenxa yokulandela uJesu. Lengxenye yomnikelo into ezekugcineni kubazalwane abaningi.
If I honestly look back on the first few years that I became a Christian.
Uthike uma engaphendukisa amehlo abuke eyakhe impilo esikhathini sokuqala lapha ya eqeda kwamukela inkosi isikhathi esedlule.
One of my biggest regrets is how infrequently I gave to my local church.
Into azisole ngayo ile yokucabanga ngokungathembeki kahle enkonzweni yomnikelo ebandleni ayekhonza kulo.
I effectively said to God,
uthi nansi into ayeyisho kuNkulunkulu,
come into every area of my life.
Ngangisho lokho ngithi ngena Nkosi kuzona zonke izingxenye zempilo yami,
but don't set foot in my bank account.
Kodwa ke ungangeni ungalibeki nje emalini yami ebhange.
To put it in the language of this series,
uma ngayibeka ngolimi lwalesihloko lalesi zitshumayelo,
I said, Lord, I am united with others here behind the gospel.
Uthi ngangithi Nkosi ngihlanganyele nabazalwane la ngenhloso yokuqhuba ivangeli.
Let's go.
Asambeni silishumayele ivangeli.
Just not when it comes to my money.
Uthi kodwa ke wayengakusho lokho ngomnikelo wakhe ngokushumayela ngokunikela kwakhe.
That's the kind of attitude that our final paragraph in Philippians is going to speak to.
Ilo mqondo ke iloko cabanga okubi okunjalo bazalwane lesisahluko sokugcina encwadi yabaseFiliphi esizokhuluma ngakho.
The gospel needs to shape how believers think about their finances.
Ivangeli limelwe ukuguqula indlela abazalwane abacabanga ngayo uma kuziwa endabeni yezimali.
Which in turn will shape how we deploy our finances for the gospel.
Lokho ke kuzobe sekwenza ukuthi kuguqule nendlela esisebenzisa ngayo imali.
This passage will do that in two ways.
Lesahluko sanamhlanje siyoyenza leyo nto ngezindlela ezimbili.
First, by way of a good example of gospel partnership.
Okuqala ke ngokuthi sithole izibonelo ezinhle zabantu abayenzile into abahlanganyele ngokufanele evangelini.
And second, by giving us three encouragements to give generously to the gospel.
Bese kuthi okwesibili kusinikeze izinto ezintathu ezizosikhuthaza ukuba sinikele emsebenzini wevangeli.
So our first point, the longest one, this morning is a great example of effective gospel partners.
Iphuzu lethu ke lokuqala ke namhlanje lizoba lide lithi isibonelo sihle sabahlanganyeli bevangeli abaphumelelayo.
Paul and the church at Philippi are these great examples.
Umphosoli Pawuli kanye nabazalwane eFilippi bayilezi izibonelo.
And this was one of the key themes in the book which we introduced in the opening section of the series.
Izihlokokelezo ezibalulekile noma ezigqamile kakhulu ebesike sahlangana nazo manikhumbula kahle bazalwane ngokudlula kuma passage adlule.
So flip back to chapter 1, just look with me at verse 3 to 5.
Beka ke esahlukweni sika 1 verse 3 kuya ku 5 futhi kufundeka kanjani ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu wami ngezikhathi zonke enginikhumbula ngazo njalo ekuninxuseleni kwami nginxusa ngokuthokoza ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela ngosuku lokuqala kuze kube manje.
You might remember me saying in the first sermon, I'll be impressed if you did, that an effective gospel partnership needs at least two things.
Ngenzeka ukuba ukuthi umuntu okhumbule muhle ekukhumbuleni izinto ukhumbule lezi zinto ezimbili engazikhuluma ngaseqaleni noma entshumayeleni yami yokuqala kule series.
First, you need to be united by a common goal.
Sathi ke sidinga ukuba sihlanganiswe inhloso eyodwa noma iphupho elilodwa.
And second, you need to be willing to give up a lot in order to achieve that goal.
Sasebe okwesibili sithi umele ukuba uzimisele ukuba ulahlekelwe okuningi ngenhloso yokuzuza lelo phupho.
Paul and the Philippians were partners because they shared a common goal of advancing the gospel.
Umphostoli Pawuli kanye nabazalwane baseFilippi babehlanganyela ngoba babenenhloso eyodwa noma iphupho elilodwa okungukushumayela ivangeli likaKristu.
They supported Paul in his global mission of sharing the gospel with non-Jews.
Labazalwane babemnakekela uPawuli benikela emsebenzini ayewenza wokushumayela ivangeli kubantu ababengasiwona amaJuda, kubantu bezizwe ezweni elikude.
And they supported one another in their local mission of sharing the gospel in their city.
Babengagcini nje ngokunakekela umphostoli Pawulu noma ngokunikela emsebenzini kaumphostoli Pawulu kuphela, kodwa babenikela nakomunye nakomunye edolobheni ababekulo ukuthi ivangeli liqhubeke.
As we've seen in this book, that wasn't easy.
Njenga lokhu siya sabona kule ncwadi ukuthi kwangayona into eyayilula leyo.
They didn't chicken out at the first sign of trouble.
Abazangeke baze basabe noma behlele ukwesaba uma ngabe behlangana nengqinamba.
They stayed committed to this goal despite opposition from their culture.
Kodwa bathembeka ke babambelela kulelo phupho labo nakuba zaziningi izinto ezazimelene nabo.
They gave up their time, they gave up their talents, and they suffered for the sake of Christ.
Banikela ke ngemali yabo, banikela nangamathalente abo, banikela ngezinto eziningi, bahlupheka ngenxa kaKristu.
But we learn here that that's not all they gave up.
Kona ke siyabona masifika la ukuthi akuzona lezo zinto kuphela abanikezela ngazo noma abalahlekelwa yizo ngenxa kaKristu.
According to verse 15 and 16.
Uma ufika ke evesini lika 15 kuya ku 16 kufundeka ke kanje. Nina baseFilippi niyazi ukuthi ekuqaleni kwevangeli ngesikhathi ngiphuma eMakedonia kwabungekho ngisho nelilodwa ibandla elahlanganyela nami maqondana nokupha nokwamukela ngaphezu kwenu kuphela. Nalapho ngiseThesalonika nangithumelela usizo kanye nakabili ngenxa yokweswela kwami.
This church also gave up their money to sustain Paul while he was in prison.
Leli bandla lanikela nangemali kumphostoli uPawulu, linikela kuyena ngalesi sikhathi esejele eboshiwe ngenxa yokushumayela ivangeli.
Actually, he says, as soon as Paul shared the gospel with them and they became believers, they started giving.
Eqinisweni ukuthi kusuka ngalesi sikhathi belizwa ivangeli lishungayelwa kubona baqala ngaleso sikhathi kuba banikele evangelini abazange baze balinde isikhathi bangcwele bathi besindiswa belamukela ivangeli baqala ukunikela.
Even when he was in Thessalonica.
Nangalesi sikhathi eseThessalonica.
Why is that important or impressive?
Kungani ke lokho kubalulekile noma kuyinto enkulu na?
Because that's where Paul went to share the gospel right after he left the Philippians.
Ngoba lapho eThessalonica la uPostle Paul aya khona eqeda kushumayela endaweni yaseFilippi eqeda kulamukela ivangeli wasuka waya eThessalonica.
And he was only in Thessalonica for 3 weeks.
Wahlala khona ke isikhashana nje esincane singangamasonto amathathu kuphela.
But that didn't stop the Philippians from giving to him multiple times.
Bona lokho abavimbanga abazalwane baseFilippi ukuba banikele ngokuthembeka, banikele kaninginingi.
Paul said they were the only church that did this.
Uthi ke umphostoli Pauli kwakuyilona abanga kuphela leli lathembeka emnikelweni ngaleyo ndlela. Iyazwakala le nto bazalwane.
Amen.
Their wallets had undergone an immediate conversion to the gospel.
Uthi ke kwazoni ikhwama zabo imbala ikhwama zemali namaphakethe abo nawayesindisiwe ngenkathi besindiswa kwasindiswa ngisho amaphakethe abo imbala.
Now we might be tempted to think, oh well, you know, they must have been rich.
Ungenzeka ke simasizwe into enjalo silingeke sibe nokucabanga ukuthi ha mhlambe babenikela ngoba babecebile.
They must have had a lot of money. If they were poor, then it would have been a different story.
Ukuthi hayi babekwenza lokho ngoba benemali nje kusho ukuthi babesebenza kahle mhlambe mangathiwa babehlupheka nabo babengeke baze bayenze lento ekusizwa kuthiwa babeyenze.
Well, actually no.
Eqinisweni ke akunjalo bangcwele.
At another time when Paul was doing his rounds across the world, he was taking a special collection for the starving church in Jerusalem.
Kwesinye ke isikhathi umphostoli Paul ayihamba khona emabandleni engongoze ecela imali ecelela abazalwane ababehlupheka kakhulu ababese Jerusalem.
And when he writes to the Corinthians about it, we learn the financial situation of the church in Philippi.
Uma ngabe enza leso sicelo ebandleni labase Corinth, sizwa lapho kuleso sicelo ngesimo sezimali sasebandleni lasePhilippi. Iyezwakala lento bangcwele.
You don't have to turn there in your Bibles, but you maybe if you're taking notes you want to take down 2 Corinthians chapter 8.
Encwadini ke yabase Corinth besibili esahlukweni sika 8.
Verse 1 and 2.
Evesini lika 1 kuya kuthi ukufundeka kanje bangcwele.
And before we read that, where it says in that verse churches of Macedonia, it's talking about the Philippians there.
Ngaphambi kokuba sifike lapho niqaphele bazwana kuthiwa khona amabandla ase Macedonia ukukhulunywa ngale libandla ngalamabandla ase Philippi. Ayela ukuthi ku 1 verse 1 kuya ku 2. Esahluko sika 8 incwadi yabase Corinth besibili uthi kepha manje siyanazisa bazalwane ngomusa kaNkuluNkulu awuphiweyo amabandla aseMakedonia ngezikhathi noma ngesikhathi esinzima sokuvivinywa ukuthokoza kwawo kwavama ngisho esebuphofini obukhulu kunalokho kwanda ukuphana okukhulu kuwo.
If anyone had an excuse not to be generous, it was them.
Uma ngabukhona umuntu owayenesizathu sokuthi mina ngeke ngikwazi ukunikela kwakuyilama bandla.
They were facing persecution for their faith.
Babebhekene nokucindezelwa noma ngokushushiswa ngenxa yevangeli.
And they lived in extreme poverty.
Futhi babephila ngesikhathi senhlupheko enkulu kakhulu.
If you had a fundraising campaign, they were not the people you would target.
Uma ke umuntu oqokelela imali ngenhloso yokwenza into ethize, kwakungasiyona indawo enhle leyo ukuba uhambe uye khona uyocela imali.
But we told there's one thing that they did have.
Kodwa ke iyodwa into esizwa ukuthi babenayo.
An abundance of joy in their Savior Jesus Christ.
Babe nenjabulo nentokozo enkulu echichimaye enkosini uJesu.
And so what was the outcome?
Umbuzo ukuthi imphumela kwakuyini na?
radical generosity. That doesn't make any sense to the natural mind.
Loko ke kuyaphazamisa ingqondo yethu, akufanele ngabe kunjalo uma sicabanga ngokwengqondo yethu.
And this is just who they were.
Kodwa yiloko ababe yikho lokhu bangcwele.
Because now as Paul closes off this letter, it's once again to thank them for supporting him.
Ngoba umphosto Paul njengalokhu esegcineni kwalencwadi, into ayenzayo ekugcineni uyababonga ngokuthi bamnakekele.
Look at verse 18.
Beka ukuthi uthini evesini lika 18 uthi kepha nginakho konke ngokwevile impela ngalelisiwe ngengikwamukelisiwe nguEpafrodithu obevela kini kuliphunga elimnandi umhlatshelo omuhle nothokozisayo kuNkulunkulu.
Friends, what all of these things are telling us is that part of being effective gospel partners includes regular giving to your local church.
Loko bazalwane kusitshela ukuthini na? Kusitshela ukuthi kuba ngabantu abahlanganyele evangelini kusho ukuthi ukuhambisana nokunikela ebandleni la uNkulunkulu ekubeke khona.
This is the example the Philippians serve for us today.
Ileso ke sibonele sisithola la kubazalwane baseFiliphi namhlanje.
Because the truth is, the gospel must be resourced to grow and spread.
Ngoba iqiniso ilelo ukuthi ivangeli ukuze likhule lidinga ukuthi lixhaswe ngezinsiza kusebenza eziningi.
It takes resources to raise up future gospel workers.
Kubiza ukuthi kube khona izinsiza kusebenza, kube khona izinto ezizosiza ukuba kukwazi ukuthi kukhuliswe abantu abazoshumayela ivangeli.
To send them through an apprenticeship.
Ukuba bafakwe la eqeqeshweni beqeqeshelwe umsebenzi wenkosi.
To help them through Bible college.
Ukuthi bathunyelwe nasezikoleni la bezofunda khona ngeBhayibheli.
To get further ministry training.
Ukuthi babuye bakubanikezwe futhi namathuba emabandleni la bezosebenza khona.
Before they are appointed to full-time ordained ministry.
Ngaphambi kokuba babekwe ngokuphelele emabandleni bagcotshwe benze umsebenzi wenkosi ngokugcwele.
It takes resources.
Kubiza ukuba kube khona insiza kusebenza kuhlanganyelwe kufakwe imali nezinto eziningi ezisiza lo msebenzi.
To employ full-time gospel preachers and shepherds.
Ukuba kukwazi ukuba uqashwe noma kutholakala abantu abazosebenza ebandleni ngokuthembeka babe ngabelusi.
Takes resources to place missionaries in unreached parts of the world.
Kubiza leyo mnikelo nezinto eziningi ukuthi kukwazi ukuthi kuthunyelwe kulabo bantu abasendaweni eziningi ezahlukene emhlabeni abahambisa ivangeli.
Takes resources to run evangelistic training and events.
Kubiza imnikelo ukuthi kukwazi kube khona izinto ezinjengokuvangela nezinto eziningi ezibiza abantu abangaphandle ezweni elifile bezenkosini.
To distribute printed material.
Ukuthi kukwazi kube khona izinto eziqoshwe phansi ezibhalwe phansi abantu ezinevangeli abantu abanokwazi ukuyifunda bazane nenkosi uJesu.
The whole enterprise collapses without effective gospel partners.
Yonke ke leyo nto ayenzeki bazalwane uma ngabe bengekho abantu abahlanganyelayo evangelini.
This is what Paul enjoyed with his special friends in Philippi.
Ileyo nto okumphosweni Paul ayithokozela kakhulu eyayithokozisa umphefumulo wakhe ngalobu budlelwana ayenabo kanye nabazalwane baseFiliphi.
So what then is it that motivates them to partner in this way?
Umbuzo ke uthi ingabe yini le yayibakhuthaza abazalwane ukuba bagqugquzeleke kangaka ukuhlanganyela nomphosweni Paul emsebenzini wevangeli na?
Why are they so committed to sacrificing so much for one another?
Kungani bezibophezele kangaka ukulahlekelwa izinto eziningi ngenxa yevangeli?
Paul gives us two answers under this first point.
Umphosto Paul usinikeza ke impendulo ezimbili ngaphansi kwaleli iphuzu.
That makes this partnership possible.
Enze ukuthi lolu bumbano noma lenhlanganyelo yenzeke.
The first is that the Philippians are gospel minded.
Okokuqala ke lokuthi abaseFiliphi banomqondo wevangeli.
Look at verse 10.
Bekuthi uthini evesini ka 10? Ngathokoza kakhulu enkosini ngokuba manje senibuye nathola ithuba lokunginakekela kwazise beninginakekela kodwa ningatholi ithuba.
In the ESV they use a word there called concern.
Bhayibhelini ke lesi laselichazile ESV kusetshenziswa leli gama aselishilo le concern noma lokucabanga.
It's literally the word mind.
Lelo gama lelo igama elifanayo negama lomqondo.
They gave because they had a mind for Paul and the gospel.
Babenikela ngoba babenomqondo wevangeli noma babenokucabanga becabanga umpostoli uPaul.
This word mind has come up many times through this letter.
Lelo gama ke lomqondo igama esike sahlangana nalo ikhashana eziningi kulencwadi.
The most important is in chapter 2 verse 4 and 5 if you'll turn there.
La okubaleleke kakhulu khona esihlangana nale gama esehlasweni sika 2 eversini lika 4 kuya ku 5 la kufunde yakhona kanje. Yilowo nalowo anganaki okungokwakhe kodwa anake nokwabanye. Mawubekini lowo mpondo owawukhona nakuKristu uJesu.
Those verses go on to tell us that Jesus Christ did not look only to his own interests.
Lawa verses ke ayaqhubeka asitshela ukuthi inkosi uJesu ayizange izibuke okuthandwa yiyo noma izibeke yona phambili.
He looked to our interests.
Kodwa wabeka thina phambili, wabona okufanele thina.
It was for our best interests that he gave up equality with God.
Kwakungenxa yokubalulekile kuthina okwamenza ukuba anikezele ngokulingana noNkulunkulu.
And made himself nothing.
Wazenza waba into engelutho.
Being found as a humble slave.
Watholakala njengenceku ethobekile.
It was for our best interests that he gave up his life.
Wakungenxa yethu okwenza ukuba anikele ngempilo yakhe.
And he paid a price on the cross which would have taken us an eternity in hell to pay.
Wakhokha ke inhlawulo esiphambanweni ngokufa kwakhe okwakufanele ikhokhwe yithi ngokuya esihogweni sife khona inguna phakade.
This is the gospel.
Yilona ke ivangeli lelo bangcwele.
This is the mindset of Christ for you and me.
Umqondo kaKristu loyo okumele kube umqondo wami nawe.
And Paul says for all who claim to follow him this will be your mindset too.
Uthi ke umpostoli Paul bonke abathi bangabalandeli bakaJesu ngokweqiniso. Uma belandela ngokweqiniso nabo bazocabanga kanjalo.
So here's what Paul knows.
Nawo umpostoli Paul akwazi.
That the reason they are concerned for him is not because they like to show a bit of charity.
Ukuthi lokuthi abazalwane bafuna ukumnakekela kangaka akusikhona ukuthi ingoba bafuna ukukwenza nje.
It's not because they feel good giving to a good cause.
Akusikhona ukuthi banikele ukuze bazizwe kangcono mase benikelile ukuthi hayi sifake imali endaweni right.
It's not because they feel sorry for the suffering apostle.
Akusikona futhi ukuthi ngoba bemdabukela umpostoli Paul ukuthi eshaze samzwela bose siyofaka imali nje ngoba siyamdabukela.
It's because the gospel has shaped their view of their money.
Kodwa bayifaka imali zabo kangaka abanikela kangaka ngoba ivangeli seliguqulile indlela abacabanga ngayo ngokwezimali. Alibonga igama lika Jesu bangcwele.
So when you have the mindset of Christ,
uma ngabe unomqondo kaJesu,
giving up your money for the spread of the gospel is seen as a opportunity.
Ukunikela imali ngenxa yevangeli ukubona njengethuba elihle.
Not a burden.
Akuyona into oyibona njengomthwalo.
When you are gospel minded it is a joy.
Uma unomqondo wevangeli kuyintokozo ukunikela. Amen.
Not a pain to support your ministry work.
Akuyona into ebuhlungu noma ekulethela inhlungu ukunikela uqhubu umsebenzi wevangeli.
It's a joy to see the message that saved you reach the lost through your generosity.
Kuyinto ekulethela intokozo noma injabulo ukubona umyalezo owakusindisa nawe sewusindisa abanye kade usizwa ukuthembeka kwakhe ekunikeleni.
Is that how you think?
Umbuzo ke uthi ingabe ileyo ndlela yini ocabanga ngayo na?
Is that where your concerns lie?
Ingabe ubeka lapho yini ukucabanga kwakho uma ucabanga ngezezimali na?
Is that where you find joy?
Ingabe kuyakunikeza yini intokozo enkulu noma injabulo enganeliseki ukunikela ngenhloso yokuba kuqhubeke ivangeli na?
Friends, we are constantly dialoguing with ourselves about our finances.
Sihlale njalo-ke sinenkulumo mpikiswano maqondana nezimali zethu namaphakethe ethu.
Whether we realize it or not.
Noma ngabe kuthiwa into esingayiphika leyo.
Of all the things that are chaotic and flying off the handle, one thing we keep control of is our finances.
Noma ngabe kuthiwa izinto zibhekele nalena nje empilweni yethu, kodwa uma kukhona into esiyibambe kahle lezimali zethu.
We actually think about it multiple times a day without even being conscious of it.
Sicabanga ngazo imali zethu kaningi osukwini ngaphandle kokucabanga ukuba siyakwenza lokho.
So this week, here's my challenge. Why don't you ask God to help you to pay attention to those thoughts?
Kuleli viki bekunganjani lokho engicela ukuba ukwenze noma engikunxusa ukuba ukwenze bekunganjani kuleli viki ukuba ke uthathe isikhathi sakho ke ucabange ngaleyo mcabango.
To bring them into your consciousness.
Ukuthi uyifake emcabangweni yangempela kungabe into ezenzakalelayo kube into ozoyicabanga ngempela.
You could do that by setting a daily reminder on your phone this week.
Ungakwenza lokho ngokuba ufake isikhumbuzo ke efonini ukuze ikukhumbuze uma kufika leso sikhathi ukuze uhlale phansi ucabange ngezezimali zakho.
And ask God to show you how often your financial concerns center around your own interests.
Bese ke uzibuza ke ucele uNkulunkulu akusize kuleso sikhathi sokucabanga ukuthi wena kulolu ohlelweni lakho lezimali noma endlela osebenzisa ngayo imali. Zingaki izinto ozenza ngenhloso yevangeli na noma ngenhloso yakho?
And how often they center around the interests of Christ and his people.
Noma mhlawumbe okuningi kwaleyo nto kwaleyo mcabango leyo kusuke kuyizinto ofanele uzenzele wena ungazona izinto ezingahlangani nevangeli.
And then do one more thing.
Bese wenza lokhu ngenkathi usuyitholile impendulo.
Pull out your budget.
Bese ke ubuyisa la uhlelo lwakho lezimali.
See where your money is going.
Ubheke ukuthi kakade eyakhe imali iphele laphi, ishonaphi.
And ask God to show you what it says about where your interests lie.
Bese ke ucela uNkulunkulu akusize ukuthi uqonde ngaleso simo noma ngokubheka ukuthi eyakhe imali yakho kakade wena inhliziyo yakho ibambelele kuphi. Yini le oyithanda kakhulu?
Ask him where it might need to change to better reflect a gospel-minded approach.
Umbuzo uNkulunkulu ukuthi uhlelo lwakho lezimali ibudget yakhe imele ukushintsha kuphi iguquke kuphi ukuze ifane noma ibe nomqondo wevangeli okushumayela ivangeli.
Do I give more of my money to Apple Music subscription a month than I do to my local church?
Ngabe nginikela imali eningi kakhulu enkundleni zokuxhumana noma lapha ku Apple Store Music kuthenini ngilalela izingoma ezimnandi noma nginikele esontweni na?
Do I give more than my Netflix subscription or less?
Ingabe ngithembeke kakhulu yini endabeni ye Netflix ukuba ngibukele lapha yana imbukiso noma nginikele ebandleni na?
And what does that say about me?
Ingabe lokho kusho ukuthini ngami uma ngithembeke kulezo zinto ngomnikelo ngingathembekile ebandleni na?
And how highly I value the gospel.
Ungabe ngilibukela phezulu kangakanani ivangeli na?
Philippians are a great example of gospel-minded partners.
Abazalwane ke basePhilippi bayisibonelo esihle sokuhlanganyela evangelini.
But we need to learn something else if we are going to be effective partners, and this time it's from Paul himself.
Kodwa ke namhlanje kufanele siphinde sifunde okunye okubaluleke kakhulu uma ngabe sizokwazi ukuba naleyo nhlanganyelo yeqiniso. Lokho ke sizokufunda ngempilo kaMpostoli Paul uqobo.
Paul has learned the secret of contentment.
UMpostoli Paul ufunde imfihlo yokwaneliseka.
Verse 11.
Bekuthi uthini evesini ka 11 uthi akusikho ukuthi ngikusho lokhu ngokuba ngeswele kodwa mina ngifundile ukweneliswa noma ezimeni ezinjani.
Paul doesn't want his thankfulness to them to be misunderstood.
Umposo Paul akafuni ukuthi uyababonga abazalwane ngokuthembeka kwabo ezimalini bangayiqondi leyo nto noma bayizwe ngendlela engafanele.
It's not actually a subtle request for them to give more money.
Akusikona ukuthi ubabonga ngenhloso yokuthi ufuna baqhubeke noma banikele kakhulu.
You know, I am so thankful for all that you've given me. Wink, wink, nudge, nudge.
Lokho ukuthi ngiyanibonga nje bazalwane ukuthi ninikelile kakhulu kodwa ngibe nginomqondo ukuthi esengathi beningaqhubeka uyabona.
His motives are pure.
Kodwa ke inhloso zakhe zicacile.
It's not the financial gift itself that has him excited.
Akuona umnikelo lo awamkelile wona ngo lo omjabulisa kangaka.
As if he was in ministry for what he could gain.
Lokho kuzobe kuchaza ukuthi uma enjalo uyobe eshumayela ivangeli noma esemsebenzini wenkosi ngenxa lokho azokuthola.
So it's saying that a minister who encourages his congregation to give because he is greedy for riches is a contradiction.
Ubalulekile ukuthi sikuveze bazalwane ukuthi umfundisi nanoma ngabe yimuphi waliphi ibandla oshumayela ngendaba yomnikelo ebandleni eshumayele ngayo kakhulu ngenhloso yokuba kunikelwe kuye lowo muntu loyo uphambene.
He's not a man fit for the office.
Akasiyena umuntu ofanelwe ukuba semsebenzini wenkosi.
Now Paul stands before them as an example of someone who's learned the secret of contentment.
Umpostoli Paul ke umi phambi kwabo, umi njengesibonelo esihle somuntu ofunde ukwaneliseka ngalokhu anakho.
Verse
12 and 13. Evesi ngathi 12-13 uthi ngiyakwazi ukuntula, ngiyakwazi futhi nokubusa. Kodwa konke nasezimweni zonke ngifundisiwe imfihlakalo, ukusutha, ukulamba, ukubusa nokuntula. Ngingakwenza konke ngaye ongiqinisayo.
Verse 13 is very popular verse, as far as I'm aware, in English. I don't know if it's the case in Zulu.
Yes, it is. Uthi ke leli verse laphana ku verse 13 iverse elijwelele kakhulu lokuthi ngingakwenza konke ngayo ngiqinisayo.
One of the most popular verses in the Bible, I would say one of the most misunderstood verses.
Uthi ke lidume kakhulu lijwayelekile kubantu kodwa futhi kunjalo kunjalo nje abantu abaliqondi kahle balisebenzisa ngokungafanele.
You'll find it tattooed on the bodies of professional sportsmen.
Uthi ke uyalibona abantu belibhalile liyithathu emzimbeni yabo labo abakwezemidlalo.
You see it on wallpaper backgrounds of a mountain climber or a Hollywood star.
Uyalibona kubantu abadumile labo abakhuphuka izintaba bebelibhalile ngokugqamile kakhulu.
The implication being that through Jesus' strength you will be empowered to reach your dream.
Lokho ke okusuke kuchaza ukuthi ngo Jesu ekunikeza amandla noma bacabanga ngaleyo ndlela ukuthi uma uJesu engakwena ekunikeza amandla uyakukwazi ukwenza noma yini ufinyelela noma ngabe ilaphi la ufuna ukufika khona.
That he will help me to win the sports game.
Ukuthi uzongisiza ukuba ngiwine kuleya game.
Sure, it works if the opposition also have that tattoo on them, but
angazi ukuthi kubanjani noma ukuthi nalowo qhudelana naye unaleyo tattoo enjalo.
He will strengthen me to summit that mountain. To become a celebrity influencer. After all, the verse says God promises that in Him I can do all things. Okay, but what are the all things referring to if we read verse 13 in context of verse 12?
Umbuzo ke uthi ingabe lento ethi konke ngiyakwenza konke kungabe loya konke ukhuluma ngani uma ngabe simfunda leliya vesi kanye kanye nama yamavesi esiwafundile namhlanje.
Paul says plenty and hunger.
Uthi umphostoli Pauli okuningi nokuntula.
Abundance and need.
Uthi ke isidingo nokugcwala kakhulu.
God is promising to give you strength to endure poverty and failure.
UNkulunkulu ukunikeza amandla ukuthi ukwazi ukumelana nokuntula kanjalo nokusutha.
Not just prosperity and success.
Akubona ukuthi ukhuluma nje ngezinto eziningi ngempahla eningi ngengcebo kuphela.
Paul says, in whatever circumstances he finds himself in, good or bad, he knows how to be content.
Umbuso Paul uthi nanoma ngabe isiphi isimo azithola ekuso, uNkulunkulu umfundisile ukukwazi ukwaneliseka ngalokho anakho ngaleso sikhathi.
How did he learn that?
Umbuso uthi uyifunde kanjani ke leyo nto na?
Because his contentment is not based on his circumstances at all.
Ingoba ukwaneliseka kwakhe akuncikile kakhulu esimeni asuke ebhekene naso.
It's based on knowing Christ, who is all he needs, all he has, and all he wants.
Kodwa kuncike kuJesu Kristu iNkosi, oyikho konke akudingayo uMpostoli Pauli. Nakho konke ayikho, nakho konke akufunayo.
Pastor John Piper illustrates this truth in his book on money, sex and power.
Umfundisi ke uJohn Piper uyibeka kanje uma enza isibonelo kuleli iphuzu.
He says, to put Paul in modern terms, when the stock market goes up or he gets a bonus,
uthi ke uma singacabanga ngomphostoli Pauli ngokwamagama esiwasebenzisa namhlanje, uma ngabe izinto zikhuphuka noma mhlambe ethola ke ibonus.
He says, I find Jesus more precious and valuable and satisfying than my increasing money.
Uthi ke ngithola kuleso sikhathi sobuningi bempahla nobuningi bemali, ngaleso sikhathi ngithola kungujesu kungasiyona imali nezinto enginazo, ngithola kungujesu onginikeza ukwaneliseka, ngithola intokozo enkulu ikujesu hayi empahleni enginayo.
And when the stock market goes down or he faces a pay cut, he says,
noma ke kwenye ingxenye uma ngabe kukuthi impahla iyehla nalapho futhi kube ukuthi ulahlekelwe ingxenye ethize mhlambe emalini yakhe,
I find Jesus more precious and valuable and satisfying than all that I have lost.
Nalapho futhi usuke emthola uJesu eyikho konke kuyena, usuke ethola ukwaneliseka, ethola uJesu emkhulu kakhulu kuleso simo esinjalo.
The glory and beauty and worth and preciousness of Christ.
Uthi ke udumo ubuhle nenkazimulo nobukhulu nobuhle buka Christu Jesu
is the secret of contentment that keeps money from controlling him.
Yona imfihlo leyo emenza ukuba aneliseke ludedisele kude leyo mfihlo uthando lwemali.
See, the lie of money is that it says to you, if you just had a bit more, then you will be content.
Amanga ke esiwaqanjelwa imali sonke ilawa athi uma ngabe nje bengingathola ngaphezudlwana kwalokhu enginakho bengiyokwazi ukwaneliseka manje ngingathola inkeshezana ngaphezulu kwalokhu enginakho bengiyokwaneliseka.
And we believe it, and God graciously gives us a little bit more, and then it comes to us again.
Siyayikholwa ke leyo nto leyo, kwesinye isikhathi uNkulunkulu futhi akunikeze le ngcosana oyicelayo ngaphezudlwana kwalokhu onakho, bese iphinde ibuya futhi le nkinga.
And it says, okay, look, if you just had a little bit more, then you will be content.
Iphinde ithi kube kuthiwa nje bengingathola inkeshezana ke manje ngaphezu kwalokho esenginakho, hayi bekuya kuba ngcono kakhulu.
And we can go through our whole lives like this.
Singaqhubeka ke empilweni sami ibanga elide samba naleyo nto leyo bangcwele. Sithi nje mangathola nje okuncane ngaphezu kwalokho.
And never arrive at contentment because we never have enough.
Masi nokucabanga okunjalo ke asisoze safike kwanelisekeni. La uyothi khona nganelisekile ngoba kuyohlala njalo kunganele.
We will always say just a little bit more.
Siyohlala njalo sithi okuncanyana ngaphezulu kwalokhu inkeshezana.
I saw this some years ago one Sunday morning at a church.
Nge ngayibonake le yonto kwelinyela amasonto khona la enkonzweni isikhathini esidlulile.
A very wealthy man in his 70s came up to me and asked if I would recommend him a good Christian book on anxiety.
Umlisa Mumbeke wayeneminyaka ela ko 70 weza kuyena wazomcela ukuba khona incwadi ayaziyo maqondana ne anxiety. Angamnikeza yona umfundisi ukuba ifunde.
And by very wealthy I mean that he was a billionaire.
Wayecebileke lo mlisa loyo kakhulu ngalendlela yokuthi waye billionaire enezigidi zemali.
And if I were to say the name of the company he founded, most of you will probably have heard of it.
Uma ke mhlambe bengakutshela nje igama lenkampani yakhe ayisungula lo mlisa abaningi benu bebeyakuvele bamazi.
He said to me he'd been up that morning since 3 a.m.
Uthi ke kumina ungibona ngilapha nje namhlanje seloke ngivuke ngo 3 intatha kusa.
Tossing and turning.
Uthi bengiloke ngiguquka nje ngiphenduka embedeni kungalaleki.
So I asked him what about?
Ungambuza ukuthi yini le ekugcina usuku bonke ungalele na.
Said I can't stop thinking about an investment opportunity that I had over 20 years ago.
Uthi angikwazi ukuyeka ukucabanga ngethuba lokufaka imali ngenhloso yokuyikhulisa elalikhona eminyakeni eminingi ewu-20 edlule.
I said why?
Ngiyambuza ukuthi kungani kuyinto leyo ekugcina ungalali na.
He said, because I now know that if I had invested in it, I would have even more money than what I have now.
Uthi ke ngoba sengifikele ukuqonda manje ukuthi ukube kuthiwa ngangilithathile lelo thuba, ngayifaka leyo mali yami lapho, ngabe nginemali eningi manje kunale enginayo.
See, if you look at him, most people would long to be that guy.
Uma umbheka kodwa yena umbuka manje abantu abaningi bayakufisa ukufika la ekhona bayakufisa ukuba nguye.
And in that moment I looked at him and I honestly felt sorry for him.
Kodwa kuleso sikhathi ngathi uma ngimbuka ngamzwela ngamdabukela kakhulu.
And I said to myself that day.
Ngase ngithi ke oqobeni lami ngalolo suku.
If billions of rands couldn't satisfy his heart.
Uma ngabe imali enkulu kangaka izigidi azikwazanga ukwanelisa inhliziyo yakhe.
What would ever make me think that a little bit more could satisfy mine?
Yini le engenza ukuthi ngicabange noma ngifike lokucabanga ukuthi inkeshezana encane engaba nayo inganganelisa na? Iyazwakala le nto bazalwane. Amen.
As long as we hold out any hope that riches will complete us, we will never be content.
ngalesi sikhathi nje sisanocabanga okunjalo bazalwane ukuthi imali ekungenzeka siyithole noma esiyoba nayo iyosenza siphelele asisoze safinyelele kwanelisekeni.
And so by God's grace, we must learn through ups and downs to get to the place where we can say with Paul, Philippians 3 verse 8.
Ngomusa ke kaNkulunkulu, uNkulunkulu esiza sibhekene nobunzima kwesikhathi nenjabulo, simele ukufinyelela la sizosho khona njengomphostoli Paul esahlukweni sika 3 evesini lika 8. La ethi khona, yebo impela ngikushaya izibi ngenxa yokukhulu bokumazwa uKristu Jesu inkosi yami engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu.
We were made to know Jesus Christ.
Sasidalelwe ukuba simazi uJesu Kristu.
That's why we exist.
Isona isizathu sokuphila kwesu leso bangcwele.
Only when we have him for whom we were made.
Sorry.
Only when we have him for whom we were made.
Ngaleso sikhathi ke uma simazi kuphela sizoba ilokho esidalelwe khona.
Will we begin to find contentment?
Sizoqala ngaleso sikhathi uma esekhona kithempilweni yethu ukuba sithole ukwaneliseka.
Slowly God puts everything else in far second place.
Ngaleso sikhathi ngenkathi kukhulu ubudlelwane bethu naye uNkulunkulu esize enze kuba zonke ezinye izinto zingabi ngaphambili zibe ngemuva.
So to sum up so far.
Uma singahlanganisa yonke ke lento esesikhulume ngayo manje.
Paul's a great example of an effective partner because he has learned contentment.
Umphostoli Pauli uyisibonelo esihle somuntu ohlanganyelayo ngoba ufundile ukwaneliseka.
Their gift will help him live.
Imnikelo yabo izomsiza ukuba aphile.
But he doesn't live for it.
Kodwa ke akaphileli imnikelo yabo.
He lives for Christ.
Uphilela uJesu Kristu inkosi.
And we've seen how the Philippians are a great example of effective partners.
Sibonile nokuthi ke nabazalwane baseFiliphi nabo bayisibonele esihle kanjani sabantu abahlanganyelayo.
Because they have learned generosity.
Ngoba bafunde ukunikela, ukunikela ngenhliziyo evulekile.
In giving to Paul, they were giving to the gospel.
Ngenkathi benikela kumphostoli Paul, babenikela evangelini.
Showing that they were more passionate about its advancement than they were about riches.
Bekukhombisa ngokwenza kwabo kanjalo ukuthi eqinisweni bona baqhuthwa ukubona ivangeli lishunyayelwa lamukelwa ezizweni.
This is what the effectiveness of our gospel partnership at CCP will depend on.
Yilokho ke bazalwane ukuhlanganyela kwethu njengabazalwane base Christ Church Pine Town okuncike kukhona.
It will depend on all of us being marked by these qualities of contentment and generosity.
Unike ekuthenini thina sonke sibe ngabantu abanelisekile nabantu abanikela ngezinhliziyo ezivulelekile.
They actually work together.
Lezo zinto ziyasebenzisana ukwaneliseka nokunikela ngenhliziyo evulelekile.
The more content we are in Christ,
uma ngabe ke sanelisekile kakhulu kuKristu Jesu,
the more generous we will be towards the proclamation of Christ.
Lokho kuyosiza ukuba inhliziyo yethu ivuleke kakhulu ekunikeleni ngenhloso yokuba ivangeli liqhubeke lishunyayelwe.
So before we move on to our second point,
singakadlulileke ephuzwini lethu lesibili,
I want to close this series in the same way that I started it.
Ngiyathanda ukuba ngivale lezi zintshumayelo ngendlela efanayo nangendlela engavula ngayo.
In the first talk I praised God for our partnership in the gospel.
Entshumayelweni yethu yokuqala basokhumbula abazalwane ukuba ngambonga uNkulunkulu ngenhlanganyelo esinayo njengebandla lase CCP.
And I want to say that again.
Ngiyathanda ukuba ngiphinde leyo nto.
I thank God for the contentment that so many of you have found in Christ.
Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngokuthi abaningi ebandleni lethu abaningi benu banelisekile kuKristu Jesu.
Which can be seen in how generous and regular you are in giving to the local church.
Okuyinto ebonakala ngendlela ecacile emnikelweni yenu eninikela ngayo ebandleni.
In the first talk, I also prayed for our partnership in the gospel.
Entshumelweni yokuqala ngaphinde futhi ngathandaza ngikhulekela ukuhlangana kwethu sihlangana evangelini.
And again, I want you to know that we, as a leadership, are praying that God might give us all more contentment in Christ.
Ngiyathanda ukuba nikwazi lokho bazalwane ukuba siyakhulekela lokho njengobuholi bebandla ukuba esengathithi abaningi babazalwane bangathola ukwaneliseka evangelini noma kuKristu Jesu.
And for some of us maybe the first time generosity towards his mission.
Bese kuthi mhlambe abanye bethu abekade bengakafinyeleli lapho bafinyelele khona ukuqala ngqa ekunikeleni ngenhliziyo evulelekile benikele evangelini. Iyazwakala lento bangcwele. Amen.
Amen. Now I want to spend just 15 more minutes offering you three encouragements from this passage to give generously to the gospel.
Ngiyathanda ukuba ngichithe le mzuzwana emncane nje esele ukuba sibheke inkuthazo yokupha ngezandla ezivulekile.
First encouragement.
Ukuqala ke ukukhuthazeka.
Giving is an investment in eternity.
Ukunikela ukuhlwanyela enguna phakade noma kwinguna phakade.
Verse 17.
Bekuthi uthini ke evesini lika 17? Uthi akusikho ukuthi ngifuna isipho kodwa ngifuna isithelo esiyakwandisa okubalelwa kini.
Second time now Paul is saying to them, my gratitude at the gift is not first and foremost because I've benefited from it.
Umbuso Pauli uqhubeka lapho kule nto yokuthi isipho sakhe noma ukubonga isipho asamkelile akusikhona ukuthi kungenxa yokuthi usamkelile nje kuphela.
Tells us the real reason that he is grateful.
Usinikeze isizathu sangempela noma seqiniso sokuthi kungani ebonga kangaka.
Is because they have benefited from their own gift.
Yingoba bona abazalwane njengabantu abanikelile bamukele kakhulu ngokunikela kwabo.
That sounds wrong, doesn't it?
Lo nto izwakala ngengazuthi ayiqondile kahle.
As the givers, they are actually the beneficiaries.
Njengabantu abanikelayo ibona futhi abamukelayo kakhulu.
This is not reverse psychology from Paul. He's not messing with their minds.
Umphostoli Pauli la sikhona ukuthi usho okunye ngenhloso yokusho okunye.
He really means this.
Usho kona ngqo lokhu akushoyo.
Because the text says fruit has increased to their credit, not his.
Ngoba iBhayibheli kube ngokucacile ukuthi ngoba isithelo sabo sandile okuyinto ebalelwa kubona.
I'm not sure about the Zulu Bible, but in the English there's a footnote next to that verse suggesting there's another way of translating it.
Angazi ke eBhayibhelini lesiZulu kodwa kwelesiNgisi le iyachazwa le yanto noma isitshela ukuthi zikhona ezinye indlela zokuyichaza.
Is it there?
No.
Okay, that's fine. In the English the footnote says, I seek the prophet that accrues to your account.
Uthi ke esingisini ngifuna lokhu engizonikezwa khona ukuba ukhule ngenxa yenu.
He's using a metaphor here to say this.
Usebenzisa ke ulimi la ukusho ukukhuluma noma ukusho lokhu.
When they give to the gospel, the money may have left their earthly bank account.
Ukuthi ke usho lokho ukuthi ngalenkathi benikela evangelini kungenzeka ukuba imali yabo iye yaphuma ebhange labo.
But it's not really gone.
Kodwa leyo mali ayihambile noma inyamalele.
It's actually been transferred.
Leyo mali leyo idluliselwe.
They've made an investment into their heavenly bank account.
Eqinisweni leyo mali leyo iphume ebhangeni lasemhlabeni yayongena ebhangeni labo lasezulwini.
Paul got this idea from Jesus.
Umposo Paulu uthole lo mqondo kuKristu Jesu.
Who said to us, store up for yourselves treasures in heaven.
Okubenge ucacile ukuba zibekeleni ingcebo ezulwini.
So Paul is like a spiritual investment manager.
Umposo Paulu ke ufana nomuntu ogcine ukubekwa kwezimali kodwa buka moyo obonayo ukuthi imali isuke la yayaphi.
He really wants them to make the best possible investment with their money.
Ufuna ukuthi banqume kahle ngemali yabo, benze izinqumo ezifanele noma bayifake imali yabo endaweni efanele.
For their own sake.
Ngenxa yabo.
That's what delights him so much in their gift.
Yona ke into ethokozisa umphostoli Paul leyo bazalwane ngezipho azamukela kulabazalwane ukuthi eqinisweni izipho ezihlwanyele nguna phakade banikela ku account yabo njengaloko ayisho umfundisi yasezulwini.
If we don't understand this concept, we will always be suspicious as soon as a minister starts talking about giving.
Uma ke singanaki ukucabanga okunjalo noma singacabangi kanjalo siyohlala njalo sixwaya noma sithuke uma ke seza umfundisi eshumayela ngemali.
So let me be clear.
Ngicela ke ukuthi ngicacise lokhu.
As a minister, I don't want you to give because I stand to benefit.
Njengomfundisi noma esebenzi ebandleni angishumayeli ukuthi nikela ngoba ngenzela ukuthi ngifuna ukwamukela.
There is a sense in which we don't because our salaries are set.
Ikhona indlela lokho okuyiqiniso ngayo ngoba ama salary ethu asendaweni eyodwa akusho ukuthi makunikelwe kakhulu kusho ukuthi bazohola kakhulu.
And maybe it helps you to know that.
Balekile ukuthi ukwazi lokho.
I don't even want you to give so that we can meet our church budget.
Akusona lesizathu sami uma ngabe ngithi nikela ukuthi ngithi nikela ukuze sizokwazi ukuba sikhulise izikhwama zethu zebandla noma izimali zethu zifike la sifuna ukuba zifike khona.
I give and I want you to give for the sake of your own eternal good.
Ngiyanikela. Ngifuna nawe unikele. Ngenxa yombuso onguna phakade noma ngenxa yokuthi uhlwanyele enguna phakadeni.
I really believe it's the wisest investment option out there.
Ngiyakholelwa ke ukuthi indawo ehlakaniphile kakhulu kunazo zonke onokufaka kuyona imali yakho le.
To exchange that which is passing away for a profit that will remain forever in your account.
Ukuthi uthathe lokho okudlulelwa isikhathi okuphelelayo okuphelayo okuphelwa isikhathi imali yasemhlabeni ukufake kulokho kungaphelelwa okuyinto yaphakade.
What is the profit?
Umbuzo uthi yini ozoyithola na?
What are the treasures in heaven waiting for us if we are storing them up?
Iziphi lezi zinto lezi? Iphi le ngcebo le esezulwini? Buphi lokuhle obusezulwini esibekelelayo na?
I think it has something to do with people.
Ngiyacabanga ukuthi kunokwenza nabantu.
Because look what Paul says in chapter 4 verse 1.
Bheka ukuthi umphostoli Paul uthini esahlukweni sika 4 verse 1 uthi ngakho ke bazalwane bami abathandekayo nengibalangazelela kakhulu tokozo yami nomqhele wami yimani nigcile enkosini bathandwa.
The Philippian church is Paul's joy and crown in heaven.
Abazalwane basePhilippi bangumqhele kaMphostoli uPauli kanye nentokozo yakhe ezulwini.
They are his reward for his faithfulness to the gospel.
Bangumkomelo akazowuthola ngenxa yokuthembeka kwakhe evangelini.
So imagine for a moment the day that you arrive in heaven by faith in Christ.
Abangabe nje ngalolu suku nje oyofika ngalo sukulumbe la uyobe khona uphambi kwenkosi usezulwini.
Do you imagine a line of people standing and waiting to come up to you?
Abanga laba bantu aba mhlambe ngayenze babakulayini bamile balindele bonke ukuba bazokhuluma nawe.
And they all say a similar thing to you.
Bonke basho into ecishifane kuwena.
God used you to bring the gospel to me.
Bathi ke uNkulunkulu wakusebenzisa noma ukusebenzisile ukuthi ivangeli lifinyelele kumina.
Thank you for your sacrifice.
Bathi ke ngiyabonga kakhulu ngokuzinikela kwakho.
That missionary that you supported in Japan who shared the gospel with those people.
Lezo yisebenzi zevangeli onikelayo kuzona ezile eJapan ezishumayela ivangeli.
The gift you gave to student ministry at the Bible talks.
Isipho osinikelayo sinikela kubazalwane beBhayibheli liyakhuluma.
The hospitality that you showed to someone to open up your home and your table.
Lokuthando olukhombisa kubazalwane ukwamukela abantu bangenise emizini wakho bakukhombisa uthando luka Christu.
Which assured them of Christ's love for them.
Lolo kumele baqinisekise kubanikeze isiqiniseko ngothando luka Christu ngabo. Ubakhombise wena uthando ngokubavulela umuzi wakho nokubapha izipho bese bona bebona uthando luka Christu ngawe.
Those were lots of small investments that you made in the gospel.
Izinto ke ezincane lezo ozenzile uhlwanyela evangelini.
But they were used to change someone's eternal destination.
Kodwa ke zasetshenziswa lezo zinto ukuguqula ingunaphakade lomuntu.
And one day their presence in heaven with you will be an eternal joy that can never be taken away.
Kuyothi ke ngalolo suku ke sesifika ezulwini sewukhona wena sewubabona nalabo bantu abasindiswa ngenxa yokuthembeka kwakho emsebenzini wenkosi neminikelo yakho kuyoletha injabulo nentokozo enkulu engalinganiswa nalutho.
Give generously with the knowledge that you are investing in eternity.
Nikela ngenhliziyo evulelekile. Nikela ngokuthembeka ngoba unomqondo wokuthi ukunikela kwakho kahle kahle sokuhlwanyela empilweni engulaphakade.
Second encouragement is that giving pleases our heavenly Father.
Into yesibili ekhuthazayo leyo ukuthi ukupha ngezandla ezivulelekile kuyamthokozisa ubaba wethu osezulwini.
Just look at verse 18 again.
Bheka verse 18 ukuthi uthini uthi kepha nginakho konke ngokwevile impela ngalelisiwe ngengikwamukelisiwe nguEpafrodithu obevela kini kuliphunga elimnandi umhlatshelo omuhle nokuthokozisa uNkulunkulu.
I find it amazing that God is pleased by our giving.
Ngikuthola ke kuyinto engimangalisayo kakhulu ukuthi uNkulunkulu uyathokoza ngeminikelo yethu.
I find it amazing because we are only giving back something of all that he's already given us.
Ngikuthola lokho kuyinto emangalisayo ngoba esikunikelayo kuNkulunkulu bekuvele kunikelwe uyena noma siphiwe uyena konke esinakho kuvela kuNkulunkulu kodwa bese kuthi lokho okuncane sikubuyisela kuyena kumthokozisa uNkulunkulu.
And yet he loves it.
Kepha ke noma kunjalo kuyisiphe ivela kuyena noma ngabe sesikubuyisela kuyena uyakuthanda lokho uNkulunkulu.
My wife Robin, some of you may know, is a grade 1 teacher.
Unkosikazi wami uRobin abaningi bayazi ukuthi uthisha ufundisa ugrade 1.
So she receives lots of gifts from her class.
Ujwayele ukuthi athole izipho eziningi eklasini alifundisayo kubantwana.
Apart from the chocolates and the beauty products that come at the end of the year, in my opinion, most of those gifts are basically useless.
Uthike uvamise ukuthola oshokoleta athole nezinto zokuyipenda izinto zobuhle uthi kodwa ngombono wakhe umfundisi leso zipho mawuyihlanganisa zonke eziningi zazi izinto nje ezingasho lutho ezi useless.
As kids love to do, they draw pictures with me and my teacher, and they make cards and they give it to you like it's the most expensive thing in the world.
Uthi ke bayawuthatha amaqwembe babhale lapha nadwebe uthisha wakhe azidwebe naye abakrayone babe muhle amfakela ekhadini bese iletha ke kumisi wakhe ecabanga ukuthi sipho lesinjangakaza sibone umisi.
But you know what? My wife loves it.
Kepha ke unkosikazi wami uyayithokozela kakhulu lezo zipho uyayithanda.
And even if only for a day or two, she treasures them.
Noma ngabe kuthiwa ukukhombisa ukujabulela kakhulu nje izinsukwana zibembili kodwa nje kulezo izinsuku usuke ijabulela impela nje.
Because you see, even though the little value that those gifts have lies in them being recycled.
No noma ngabe kuthiwa ke lezo zinto lezo izinto nje ezingenawo amandla athize izinto nje ezidelelekile ezizogcina ilahliwe.
Even though she is the one who taught them how to draw and write in the first place and gave them all the crayons and the paper to do it.
Noma ngabe ke ukuthi uyena futhi obekade bafundisile ukuthi kwalezo zipho zenziwa kanjani, uyena obanikeze namapeni namaphepha ukuthi babhale.
Even though she owns many other things that are of much greater value.
Nakuba ke enezinto eziningi ezingcono kakhulu kunalezo zipho okunokwenza ukuzithanda kakhulu ngaphezulu kwalezo zipho futhi ezibizayo ngaphezulu kwazo.
These gifts still bring a smile to her face and joy to her day.
Noma ke kunjalo nakho konke kodwa yethu mayethole lezi zipho zimjabulise kakhulu zifaka injabulo ebusweni bakhe usuku lonke.
And I think that is a picture of us and our heavenly father.
Ngiyacabanga ukuthi isona isithombe leso esingacabanga ngaso ngalendlela ngoNkulunkulu noBaba wethu sezulwini ngoBaba wethu sezulwini noQobo lwethu.
What value are our best gifts to the God who has given us all that we have?
Ziyini lezi zinto esiletha kuNkulunkulu, kuNkulunkulu osinikeze konke sinakho na?
He owns the stars in 10,000 galaxies.
UNkulunkulu onkanyezi zonke iphezulu esibhakabhakeni zingezakhe.
He created the cattle on 1,000 hills.
UNkulunkulu odalile lwane zonke izintabeni.
But the joy that it brings him to look on our small contribution.
Kodwa ke injabulo uthi oyeke injabulo. UNkulunkulu aba nayo mangabe sibuyisela lokho okuncane sikuletha kuyena.
He says to us, my son, my daughter, the gift may be small, but it says that you love and trust me more than the things that I have given you.
Uthi ke isuke isho lokhu ke uNkulunkulu athi ndodakazi nawe ndodana isipho onginikeze sona kungenzeka ukuba sibuweka sisincane kakhulu kodwa sikhulu kimi ngoba sikhuluma lokhu ukuba uyangithanda futhi uyangithemba unokuqonda ukuthi nguNkulunkulu okudale konke.
And that is no small thing to me.
Lokho ke akukuncane kimi.
I will treasure it.
Uthi ke ngiyakuthokozela kakhulu.
Every time we give, this is what we are saying.
Uthi ke njalo mangabe sinikele yona into esuke sisho leyo kuNkulunkulu.
I love you more than my bank account.
Uthi sisuke sithi ngithanda kakhulu uNkulunkulu, ngithanda ukudlula imali enginayo ebhange.
And our Father is pleased.
Masenze njalo uNkulunkulu uyathokoza kakhulu.
Third encouragement is that giving demonstrates faith that God will supply our needs.
Iphuzu lethu lokwe lokugcina ukuthi uNkulunkulu ukubona kubona ukupha kubonakalisa ukholo lokuthi uNkulunkulu uzozanelisa izidingo zethu.
Verse 19.
Beka ke ukuthi uthini evesini lika 19 uthi uNkulunkulu wami uyakunabela konke enikudingayo ngokwendebo yakhe ekukhazimuleni kuka uKristu uJesu.
See, something that stops us from giving is that voice inside.
Uma kukhona into eyodwa esivimba ukuba sinikele, yizwi elikhuluma ezinhlizweni zethu ngaphakathi.
Which says, I've got to look after myself.
Iphimbo leli elisuke lithi kahle kahle mina ngimele ukuba ngizinakekele mina.
No one is going to do that for me.
Ngoba akekho umuntu ozokunakekela uma ngabe ngingazinakekeli mina.
I need to think about my future because if I don't, no one else will.
Ngidinga ukuba ngichithe isikhathi ngicabange ikusasa lami, ngicabange ngempilo yami, impilo ezayo ngoba uma ngingakwenzi lokho akekho umuntu ozongenzela khona.
Nothing could be further from the truth of verse 18.
Loko ke kuzovela iqiniso lako evesini lika 18 elisho uthini uthi kepha nginakho konke ngokwevile impela nganelisiwe ngengikwamukelisiwe nguEphafrodithu obevela kini kuliphunga elimnandi umhlatshelo omuhle nothokozisayo uNkulunkulu. Verse 18 I didn't
need you to read it anyway, it's fine. It's okay. But verse 18, not the one he read, whatever that was.
Amen.
God promises that he will think about your future.
UNkulunkulu uyathembisa ukuthi uyakunakekela ikusasa lakho.
To be clear, the Bible is not against us saving.
Ukuze ke kucace iBhayibheli alimelele nokuthi siqokelele bazalwane noma sibekelele imali.
It's not against us holding a pension for retirement, that those are wise things to do.
Alimelele futhi nokuthi sibe nezinto njengama pension la sibekela khona imali ezokusiza ma usuphumile emsebenzini.
But it is against the mentality that says the security of my future depends on me.
Kodwa limelene nokucabanga kokuthi ukuvikeleka kwekusasa lami kuzovela kimi.
God says no, he will provide our every need.
UNkulunkulu uthi ke uyakusinikeza konke esikudingayo.
He already knows right now what all of them are before you get there.
UNkulunkulu uyazazi lezo idingo zethu uzazi manje singakafiki nokufika empilweni yakusasa.
He already has a plan right now for how he will meet them when you get there.
UNkulunkulu unayo neplan ukuthi lezo zinto lezo zizohlangana kanjani, zizofinyelela kanjani kuwena ungakafiki khona.
And notice that the text says need, not want.
Qaphela-ke futhi ukuthi iBhayibheli ikhuluma ngezinto eziyizidingo zakho, hayi lokho okufunayo.
Sure you know, God is not promising you a private jet.
Ngiyacabanga ukuba uyaqonda uNkulunkulu akakuthembisi i-private jet.
Or a jacuzzi or a trust fund.
Noma i-jacuzzi ke noma i-trust fund.
Nowhere has God promised to fund a comfortable lifestyle.
UNkulunkulu akakaze asithembise impilo enofonofo, impilo emnandi.
He might give us that but he doesn't promise that.
Kungenzeka uNkulunkulu akubusise ngempilo enjalo kodwa akakaze ayithembise.
His promise is that he will not withhold anything from you for a moment longer than you need it.
Isithembiso asinikezile ileso sokuthi uNkulunkulu akayokungoqa lokho oyokudinga ngesikhathi oyokusidinga ngakho.
And he will do that up until the day that he calls you home.
Uyakukwenza lokho uNkulunkulu ekunakekela kuze kufike usuku la yokubiza khona, ekubizele ekhaya.
I know this is hard to believe, but if you really believe that.
Ngiyazi ukuthi ke kunzima ukuthi uyikholwe leyo nto, kodwa uma uyikholwa ngempela.
It will set you free.
Into leyo ezokukhulula enhlizweni yakho.
Faith in an all-providing God will liberate you.
ukukholwa kuNkulunkulu onamandla okukunikeza konke kuyakukhulula.
You'll be free from the anxiety of tomorrow.
Uzokukhululeka ke enkathazweni yakusasa, ukukhathazeka ngezinto ezingakafiki.
And free from holding on to all of your money.
Uzokhululeka nasekubambeleleni okukhulu, ubambelele imalini zakho.
You'll be able to release some of it for the higher goals of service to God.
Uyakukwazi ukuba ukudedele okunye kwakho noma ukudedele ngenhloso yokuba ukukhonze ngakho uNkulunkulu wakho.
Amen, bazalwane.
Amen.